mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves mushobora kandi no kudusanga ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com urubuga rwacu rwa Facebook ni VOA Radio Yacu hano muri studio ya karindwi i Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese aho muri hose abatwumva kose ku isi mu kanyaro ni kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu muri aya masaha uyu munsi turagaruka ku ndwara ya diabete ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10. Nshuti z'ijwi rya Amerika nongere mbayikaze kuri radio yanyu kuwa gatatu w'icyumweru gishize tariki 14 ukwezi kwa 11 wari umunsi wahariwe kurwanya indwara ya diabete benshi bazi nk'indwara y'igisukari ni indwara yibasiye miliyoni z'abantu ku isi hari abakunzi b'ijwi rya Amerika badusabye kongera kubaha ibisobanuro ku ndwara ya diabete bahagurukiye rero kurwanya indwara ya diabete ku rwego mpuzamahanga bafashe insanganyamatsiko y'umwaka igira iti The Family and Diabetes bivuze umuryango na diabete hari hagamijwe gukangurira umuryango wose kumenya ingaruka diabete iwugiraho kuwushishikariza kugira uruhare mu kwirinda iyi ndwara guhangana nayo kwita ku bayirwaye no kubahugurira hatangwa amakuru n'ibisobanuro ku ndwara y'igisukari Umuyobozi rero ushinzwe ubuvuzi bw'indwara ya diabete mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC Dr Simon Pierre Niyonsenga niwe wari umutumirwa wacu muri icyo kiganiro nk'uko bamwe rero muri mwe mwifuje ko tugaruka kuri iyi ndwara uyu munsi turangira tuyigaruka nk'uko nabibabwiye dutangira umutumirwa wacu muri kiganiro araza kutugezaho ibisobanuro birambuye nk'uko mwabigaragaje ko mubyifuza no kwa gatandatu mwongeye kugaruka kuri icyo kibazo muvugana na mugenzi wacu Diane Nahazwe uwo mwaganiriye kuri uwo munsi wa gatandatu uyu munsi rero nkagira ngo mbahe umwanya mubaze ibibazo bijyanye n'imirire twatumiye impuguke mu by'imirire ari i Kigali mu Rwanda ni madame Anastasie Mukakayumba akaba rero impuguke mu by'imirire nkuko nari mbivuze no kuboneza imirire ibyo bita nutritionniste dietéticienne mu magambo y'igifaransa ni umuyobozi w'ikigo gitanga ubujyanama ku mirire no kuboneza imirire kitwa Santé Plus kiri i Kigali mu Rwanda ikigo kigenga ariko cyemewe kandi na Ministeri y'ubuzima mu Rwanda Madame Mukakayumba mbahaye ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Eugenie.
Ye, mbashimiye cyane uyu mwanya mwafashe kugira ngo mutuganirire iki kibazo cy'imirire cyane cyane ku bantu babarwayi ba diabete ni ikibazo gihangayikishije benshi bibaza ikiryo barya kugira ngo igihe barwaye iyo ndwara icyo bakwirinda kugira ngo batayirwara ndibwira ko abenshi baza kugiriramo amahirwe yo gusobanukirwa birushijeho nkambashimiye cyane rwose mwanya muhaye radio ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo
yego namwe ndabashimiye
ye nkuko nari mbivuze rero muyoboye ikigo Centre Plus gikorera i Kigali icyo kigo mwatubwira muri make giherereye hehe gikora gute muri make
Murakoze cyane. Ikigo Santé Plus ni ikigo gishinzwe gutanga inama ku mirire no kuboneza imirire, kikaba gikorera Kicukiro muri district ya Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Gitanga rero ubujyanama ku mirire, ubujyanama bugamije gukumira indwara zifite aho zihuriye n'imirire. Tugatanga kandi n'ubujyanama igihe abantu bagize ibyago byo kurwara izo ndwara zifite aho zihuriye n'imirire. Murabizi ko indwara zitandukanye, hari izo izikenera imirire iboneye cyangwa kurushaho kuboneza imirire igihe umuntu yarwaye izo ndwara. Muri izo ndwara rero harimo na diyabete.
None mwatubwira harimo isano, nk'uko mubivuga harimo isano hagati y'ibiribwa umuntu arya n'indwara ya diyabete, uretse ko hari n'ibindi biyitera. Uyu munsi turibanda kuri ibyo bijyanye n'imirire. Mwatubwira muri make umuntu ufite uburwayi bwa diyabete, hari ibiribwa mumugira inama yo kurya?
Yego, murakoze. Umurwayi wa diyabete agomba kwitondera imirire ye, kubera ko dusubiye inyuma gato ya diyabete ni indwara ibaho igihe umubiri w'umuntu cyane cyane inyama ya pankreas cyangwa se urwagashya rutagishobora gutanga umusimburo wa insuline uhagije, cyangwa umubiri utagishobora gukoresha neza uwo musimburo wa insuline kugira ngo amasukari twariye abashe gukoreshwa mu mubiri uko bikwiriye. Niyo mpamvu rero ikintu kirebana n'imirire kigomba kuba mu nkingi z'ingenzi nibura eshatu zitonderwa mu kwita ku murwayi wa diyabete. Mbese ni imwe mu nkingi ya mwamba eshatu zo kwitaho igihe umurwayi umuntu yarwaye diyabete. Imirire rero ifite uruhare rukomeye. Umuntu aba agomba gusobanukirwa n'ibiryo arya n'uburyo naho bihuriye no kuba byazamura isukari cyane, byayizamura mu rugero rugereranije cyangwa se mu rugero ruri hasi. Iyo umuntu arwaye diyabete aba akeneye gukoresha ibyo biri mu bwoko bw'ibiryo bitazamura isukari cyane. Ibyo nibyo bita ibiryo bifite ibo index glycemic cyangwa se igipimo cyo kuzamura isukari mu maraso kiri hasi. Hari n'ibiba bifite igipimo kiri hagati na hagati, tuvuga ngo ni index glycemic moyenne. Hari n'ibiba bifite index glycemic elevé. Ni ukuvuga uko bigenda mu butabire, ibiryo turya biba bigizwe n'amoko y'amasukari atandukanye. Hari ibigira amoko y'amasukari aba afatanye ari molekile nyinshi za hydrate de carbone cyangwa se ibyo binyamasukari, ku buryo mbere yuko yinjira mu mubiri bisaba ko ategereza umwanya utari mutoya agenda yinjiramo mu mubiri buhoro buhoro, bityo rwa rwagashya rwamaze kugira ubushobozi buke bwo gutanga insuline bugashobora gukontrola ya sukari mu buryo bwiza. Hari n'ibiryo nanone biba bifite isukari. Ibi biryo mbese bifite sucre complexe. Ni ukuvuga ngo sucre complexe ni ibinyamasukari, ni ibinyabutabire biba bifite ni ibiryo bifite ubutabire bw'amasukari buri complexe. Ni ukuvuga ngo aba ari molekile nyinshi zigiye zifatanye. Haba rero n'ibiba bifitemo muri byo sucre double cyangwa se amasukari, aho usanga zigiye zikozwe na molekile ebyiri. Izo nazo ni isukari zidapfa kwinjira mu mubiri uko ziboneye, zitegereza umwanya mu rura rw'amata, aho imisemburo ibyo bita rezanzime rezamirase intestinale zigomba kubanza kugenda zigabanyaho ya sukari kugira ngo ibashe kwinjira. Ni ukuvuga ngo ntabwo yinjira mu mubiri uko yiboneye. Aha ngaha twatanga ingero z'amasukari aboneka mu mbuto.
Nagira ngo muze kutubwira muri make nk'izo mbuto cyangwa se ibindi biribwa, ibyo biribwa murimo muvuga, mukajya muduha nk'urugero rw'ibiboneka iwacu mu Rwanda no mu Burundi byarushaho gufasha. Mukomeze.
Ahari wenda nasubire inyuma gatoya ku birimo sucre complexe. Ni bya bindi byinjira mu maraso gahoro gahoro. Hakaba harimo ingero ibishyimbo, byaba umutonore cyangwa se ibishyimbo byumye, ibishyimbo byumye bizamura isukari ku gipimo cya 30%, imitonore ikazamura ku gipimo cya 50%. Amashaza nayo ari muri urwo rwego rw'ibiryo, aho amashaza yumye azamura ku gipimo cya 35%, naho ay'urunyogwe cyangwa amwe bateka ari mabisi akaba azamura ku gipimo cya 50%. Imboga nazo cyane cyane imboga mbisi ziba muri iki gice cy'amasukari yinjira mu mubiri gahoro gahoro. Ibi byorohera urwagashya rwacu kubasha gukoresha neza bene ayo masukari bitabanje kunanirwa, kuko agenda yinjira mu mubiri gahoro gahoro. Muri kino gice kandi niho hari umugati bakunda kwita brown cyangwa se brown bread cyangwa te complet, wa mugati uba ukoze mu ifu y'ingano yuzuye ibinyamisogwe byuzuye, amasaka, poriki, ibyo bita froco d'avoine niho bibarizwa. Aha ngaha habarizwa kandi imboga zitandukanye ziribwa ari mbisi, na karoti niho zibarizwa igihe ziriwe ari mbisi, kuko iyo ziriwe zitetse cya gipimo cy'isukari kiba cyazamutse kikagera kuri 85%. Aha habarizwa inyanya, ibitunguru, kokombure, za mboga zose tuzi abantu bashobora kurya ari mbisi, ibipimo byazo biba ziherereye muri iki gice cy'ibiribwa bizamura isukari buhoro. Hanyuma ku mbuto muri rusange, iyo imbuto ziriwe zigisarurwa, igipimo cy'isukari yazo muri rusange kiba ari igipimo gifatwa nk'amasukari meza umubiri w'umuntu w'umudiyabetike abasha gukoresha neza. Twafata nk'urugero amacunga cyangwa orange, mandarine, pome, iyo bigisarurwa biba bitarengeje igipimo cya 35%. Nyamara uko kibigenda bimara umwanya cyangwa iminsi myinshi bibitse mu bubiko, bigenda isukari yabyo izamuka ku buryo ishobora no kugera mu bipimo bya 60%. Rero ni byiza ko mu gihe umurwayi w'umudiyabetike agiye kugura imbuto yitondera kureba ko ari imbuto zisaruwe vuba cyangwa se zimaze igihe. Yewe n'inanasi abantu batekereza ko igira isukari nyinshi cyane, usanga ko iyo igisarurwa nibura iba ikiri ku gipimo cya 45%. Aha ngaha umuntu yakwibaza ati se nk'abantu bateye mu mijyi tubona ibiryo akenshi biba byaturutse hirya no hino byavuye kure, ese ibyo biryo kugira ngo tubibone bigisarurwa byagenda gute? Ni byiza rero ko ari inama tuba tugira abantu ko aho bishoboka kubirya bigisarurwa ni byiza, kandi n'abagura nabo bakarushaho gushaka imbuto n'imboga bigaragaza ko bikiri bishyashya. Ntajye gushaka imboga ngo ashake karoti zamaze kunamba, ashake amacunga yatangiye kunamba cyangwa mandarine. Uko imbuto zisaruwe vuba ni nako uburyo zizamura isukari ziba buri ku gipimo cyo hasi.
Noneho
igipimo cyo hasi niko bifasha umubiri kurushaho.
Noneho niyo mpamvu abatuye mu mijyi tugenda tugira ibibazo kurusha abari mu cyaro. Umuntu yarakwiye kujya kwigurira amacunga avuye ku muturage wahinze,
byarushaho kuba byiza rwose aho bishoboka aba ari amahirwe. Kuko niyo urebye nyine izi ndwara usanga ziganje cyane mu bice by'imijyi kurusha uko biri mu byaro. Nuko mu byaro bihari ariko ntabwo igipimo cyangwa porusantaje kwa diyabete baba ariho mu giturage ntabwo ari kimwe no mu mijyi. Naho kutarya ibiryo bifite fesheri niba ariko navuga bigisarurwa ntabwo bifite icyo bitwara ku biryo byacu. Hanyuma hari ubwoko bwa gatatu bw'amasukari. Amasukari yinjira mu mubiri mu buryo bwihuse, ayo yitwa recycle simple. Ni amasukari usanga ko mu buryo bw'ubutabire bwayo usanga amamorekire yayo aba akoze ku buryo bugiye bucagaguye cyane, ku buryo tukimara kuyarya nibura nyuma y'iminota 25 aba yamaze kugera mu maraso kandi akageramo ari menshi. Bityo yinjira mu mubiri ari menshi, bigatuma rwa rwagashya rwacu rwamaze kugira ubushobozi buke bwo kuyakontrola no kuyakoresha neza kuduha insuline yo kuyikoresha neza idashobora kubyihanganira bityo bikabaho ko haboneka amasukari akoreshwa ayandi agasigara ari menshi mu maraso ibyo bigatuma isukari yo mu maraso iba iri hejuru ingero z'ibiribwa birimo recycle simple ni harimo ubuki harimo isukari isukari iyi ngiyi abantu bashyira mu cyayi mu buryo busanzwe ibiryo nk'ifiriti nayo izamura isukari hafi ku gipimo cya 95% ibiryo bikoreshwa hakoreshejwe uburyo bwo kotsa tuvuge nk'urugero
n'inyama zokeje
oya inyama yo ntabwo biyireba akenshi inyama nta masukari zigira niyo mpamvu niyo urebye tabure z'ibiryo n'uburyo bizamura isukari nta nyama zibamo mu nyama nta sukari zibamo hanyuma rero ibiryo byokeje cyane cyane by'inyama fufu kubera ko kotsa cyangwa guteka ifiriti bikorwa kuri temperature ku gipimo cy'ubushyuhe buri hejuru ugereranyije n'igipimo ibiryo batetse babitogosheje cyangwa batetse mu mwuka igipimo bihiraho mu gihe twatogosheje biri kuri dogere 100 mu gihe twatetse ku mwuka naho uburyo ibiryo byacu ubutabire bwabyo buhindurwa n'ubushyuhe buba buri biri hasi bigatuma urugero ibirayi byatetswe ifiriti cyangwa byokeje bizamura ku gipimo cya 95% mu gihe ibiryo ibirayi byatetse bitogoshejwe mu mazi makeya ariko biba biri ku gipimo cya 70%. Ni kuvuga ngo harimo ikinyuranyo cya 25%. Nanone uburyo dutekamo tugomba kubyitondera. Nikomeza mbaha ingero z'ibiryo birimo bene ibinyabutabire twavuga na fanta twavuga no mu nzoga habamo ibinyabutabire cyane cyane inzoga zikoze hakoreshejwe malte zitanga amasukari yitwa maltose. Maltose izamura isukari ku gipimo cy'110%. Twavuga nanone ibirayi batetse bagakora pire cyangwa bakabinomba karoti zitetse zaba zitetse n'ibindi biryo cyangwa bazikozemo potaje bizamura ku gipimo cya 85%. Ubu akaba ari urugero ruba ruri hejuru ku buryo iyo umuntu akimara kubirya umuvuduko w'isukari uko winjira mu maraso aba ari munini kandi bikananiza fakire. Ibi bene ibi binyabutabire cyangwa bene ibi biryo bifite amasukari ameze gutya n'amafanta niho aherereye n'imitobe y'imbuto batetse bongeye n'isukari iyo yose iba izamura ku bipimo biri hejuru ya 80%.
Yewe ibiryo ibyo biryo rero murimo kutubwira ndumva ari ibiryo dusanzwe turya buri gihe buri munsi turakomeza tubivugaho reka tutaza no kugira uwo tunigana ijambo cyangwa se abaza kuva muri iyi saha batabashije kubaza reka mbe mbahaye umwanya ubwo uko tugenda tubivuga ntihari bubura bagaruka kuri iki kibazo cy'ibiribwa reka twakire Jean Bosco. Jean Bosco uranyumva?
Ego.
Urahagana hehe?
Ndi mu Burundi Bujumbura.
Uri umunyamugi?
Ego. Ndi umunyeshuri.
Umunyeshuri. Nuko akabazo ufite rero?
Yewe nagomba kubaza. Uyu muhinga ariko aravuga ibi ndumva aravuga ibijyanye n'amafunguro umuntu yofata akavuga mbere no muri bibiri mu amasukari by'ibinyobwa n'ibindi biba byahinguwe mu maindustri. Rero nagomba kumubaza nko kuri abo bantu baba bari ahantu ibyo bifungurwa yavuze asaba ko umuntu abifungura ariho bigisoromwa icyo bokora kugira ngo kibafashe mu kugira ubuzima bwiza amagara meza mu gihe ari abagwayi coba ikihe kandi basanzwe bari muri miriye badashobora gushoka baronka izo funguro zigisoromeweho ku bijyanye n'amasukari ayo aba yahinguwe yaciye mu mahinguriro byasaba yuko umugwayi yo yaheba hanyuma ikindi ngomba kubaza umuntu yomenya gute ataraza kwipimisha ko afise ibimenyetso by'indwara kukubera abenshi ba babifata yukumenga ni indwara z'abantu bakize cyane zitaraba abantu bato bato kandi numvise ko iyo mu mpande zose bashobora kugwara iyo ndwara murakoze
urakoze cyane indwara ifata bose nk'uko muganga yanabidusobanuriye n'ubushize ntabwo ifata abo mu mujyi gusa cyangwa abakire ngo isiga abakene reka mpa umwanya abasubize madame Anastasie mwasubiza Jean Bosco
yego arakoze Jean Bosco ku bibazo abajije abantu batuye ahantu nko mu biturage hashobora kuboneka zirambuto ariko bakaba badashobora kuzibona zikimara gusoromwa icyo bakora niba ariko numvise neza ikibazo
cyangwa se nabo mu mujyi badashobora kubona ziriya mbuto zigisoromwa kandi barwaye diyabete arabaza bakora iki
yego akenshi na kenshi iyo umuntu arwaye uburwayi bwe buba ari ikintu gifite umwanya mu buzima kandi ahora ashakira amakuru aya makuru igituma tuyaha abantu cyangwa se impamvu aya makuru bagomba kuyamenya ni ukumenya ngo igihe agiye mu isoko agiye kugura amenye uburyo ahitamo neza imbuto ze ikindi nanone aho bishoboka kugura imbuto atagombeye kuba azizana kugira ngo azibike zizamare igihe kirekire ahandi ni ukugerageza gushakisha uburyo hajya haboneka imbuto zitamaze igihe kirekire hanyuma ikindi yabajije
oye turakumva
ikindi yabajije niba ibinyobwa n'ibiribwa birimo amasukari biba byabanjije gutunganywa mu nganda niba abantu barwaye diyabete babiheba burundu ni ukuvuga ngo bino biribwa habaho igihe bikenerwa cyane igihe umurwayi wa diyabete yagize ikibazo cya ipoglikemi cyangwa se igihe isukari yo mu maraso yagabanutse cyane ariko mu gihe cy'imirire mu gihe bisanzwe ibyiza ni ukwitwararika bino biribwa ndetse umuntu ntabirye azi neza ko umubiri we nta bushobozi ufite bwo kubitunganya uko abirya kenshi uko ahora bitinyuka niko binaniza rwa rwagashya n'ubushobozi bwari bufite bukeya bukagenda burushaho gushyira bigatuma komplikasiyo cyangwa ingaruka mbi za diyabete zirushaho kuba nyinshi kuri we cyane ko bino biribwa kenshi n'abadiyabetike baba babuzwa gukoresha ntabwo ari iby'ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu
ubundi yibazaga umuntu yamenya ate ko arwaye diyabete
hatagombye gupimisha kuba umuntu yakoresheje ibizami muri laboratwari kwa muganga uburyo umuntu yamenya ko arwaye diyabete ni ukumenya ibimenyetso bigaragaza umurwayi wa diyabete nanone kugira ngo abimenye ni uko agomba kuba yarabyumvishije ni ukuvuga ngo umurwayi wa diyabete atanagiye no kwisuzumisha ashobora kubona ibimenyetso mpuruza cyangwa bimutera kugira amakenga yo kuba yavuga ati nkwiye kujya kwa muganga umurwayi wa diyabete atarajya kwa muganga ashobora kugaragaza kujya nyara kenshi ku munsi na nijoro akabyuka inshuro zirengeje ugereranyije n'ibyo aba yanyweye akajya akakenera kujya kunyara kenshi nk'inshuro zirenze 15-20 ku munsi bigaragara cyane ko agira inyota uruhu rwe rwo ku mubiri rukuma kandi agasonza cyane ashobora nanone kugaragaza gutakaza ibiro mu buryo bukabije igihe kimwe bimubaho ko ashobora kumva afite isereri yareba akabona mu maso harazamo ibintu by'ibihu ndetse no mu mutwe yaba ari nko gutekereza cyangwa ari mu kazi akumva ibitekerezo bye bitaza neza uko yari asanzwe akenshi rero ibyo ni ibimenyetso simusiga bishobora gutuma umurwayi yihutira kujya gushaka muganga hanyuma ubwo laboratwari niyo ikonfirima yuko umuntu koko ari umudiyabetike ariko ibyo bimenyetso mpuruza biba byabashije kubaho iyo ndetse binatinze ashobora kugwa muri koma koma itewe n'uko umubiri we urimo isukari nyinshi umubiri utashoboye gukoresha akaba ashobora kugwa muri koma koma y'umuntu wagize koma bitewe no kubura no kugira isukari nyinshi ibitandukanye n'uwaguye muri koma bitewe no kuyibura
umuntu amuhaye agasukari se byakire cyangwa akiri muri koma wamwihorera ukamwihutira kwa muganga
hari ibihe byo gushobora gutabara umurwayi wa diyabete ukuvuga ngo iyo hari igihe aba ari muri koma ubona ko ikabije badashobora kumwasamura ngo bamuha icyo kunywa kirimo isukari gihita kizamura ako kanya ku buryo bishobora kuba byatuma iyo eta aba arimo ishobora gutuma isukari yayoba ikajya aho ubuhumekero aho kugira ngo ikomeze inzira y'ibiryo bikaba byatuma bamuhuhura igihe rero yagize koma bitewe n'isukari nyinshi ntabwo atabazwa isukari bamuhutira kumujyana kwa muganga bakamutera bamuha inshinge za insuline ndetse bagakora n'ubundi butabazi bujyanye n'ubundi uwo murwayi ariko uwaguye muri koma bitewe n'uko isukari yamubanye nkeya akenshi baba ari abantu basanzwe n'ubundi bari ku miti cyane cyane ya insuline ashobora kuba yitera umuti mwinshi cyangwa akitera umuti usanzwe ariko ntarye ashobora rero igipimo cy'isukari ye mu maraso gishobora kumanuka kikagera hasi y'igikwiriye bigatuma agwa muri koma rero uwo nguwo iyo agifite agatege bashobora kumuha amazi arimo isukari bashobora kumuha fanta bashobora kumuha ubuki kugira ngo bashobore kongera gutuma azanzamuka ibyo akenshi ahita azanzamuka mu mwanya mutoya abarwayi bose uko bari muri koma ntabwo batabarwa byinshi biterwa niba ari muri koma yuko biri isukari cyangwa se ari muri koma yatewe no kugira isukari nyinshi
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tuganira ku ndwara ya diyabete n'uburyo umuntu yafata ibifungurwa cyangwa se ibiribwa byamufasha yaba ari urwaye cyangwa se kuba yakwirinda kuba yarwara iyo ndwara turi kumwe na Madame Anastasie Mukakayumba akaba ari impuguke mu by'imirire no kuboneza imirire nagira ngo tusubire ku murongo wa telefone twakire na Dieu Donné uranyumva
ndabwo bacane cyo cyamere
ye nyarutsa ubaza akabazo kawe
akabazo afise bwo kamuganga barambuza ibishimbo byumye uko ndafungura ngo ibishimbo bibisi ariko ibishimbo bibisi nabyo nta gihe bimara
ntibiboneka buri gihe nibyo
ntiboneka buri gihe
eh
ariko nanjye nkabona kudafungura ibiharage nta ntege meza ngo ndonke ahubwo cyamburi ingufu buri gihe ariko agenda nakomeje kuyifungura na igihe byumye ariko mbona umengo yari wabigenda neza gusa nagomba sandure na menye yuko nabyo biri mu isukari ibangamira umudiyabetike
yari amaze kubivuga ko biri mu byinjiza isukari ariko buhoro buhoro reka ubwo hari ikindi kibazo wari ufite ngo muhe umwanya gusubize
ibijyanye n'amata ingamba ziko amata nayo iba ari mu isukari ishobora kubangamira kuko ari umuntu
reka tuye done telefone yawe iracika ariko ikibazo cyawe cyumvikanye reka reka muganga gusubize yine mumubwire rero kuri iki kibazo cy'ibishyimbo bamubuza kubirya akamubwire ibishyimbo by'imitonore gusa kandi mwatubwiye ko byinjiza isukari buhoro buhoro
arakoze Dieudonné ku kibazo iki kibazo agihuriyeho n'abandi bantu benshi abantu benshi usanga bababwira ngo bazajye barya ibishyimbo by'imitonore bareke ibyumye yagize neza kutabireka ibishyimbo byumye biba birimo isukari nkeya ugereranyije n'ibishyimbo bibisi ibishyimbo byumye bizamura isukari ku gipimo cya 30% mu gihe iby'imitonore bibizamura ku gipimo yizamura ku gipimo cya 50%. Ahangaha nicyo bita imbaraga zo kwera kw'ibiribwa n'uburyo bizamura isukari bitewe n'uko byeze cyangwa bitarera. Aha rero tuvuga nk'urugero rw'ibishyimbo, iyo byumye ni ukwera kwabyo isukari iba nkeya, iyo bitaruma bikiri imitonore biba bifite amazi menshi n'isukari nyinshi, nubwo n'igipimo kiba ibiriho ari imitonore nacyo ntacyo gitwaye. Ariko ntabwo umuntu yashakisha ibishyimbo by'imitonore, dore ko byira n'ibihe byo kuboneka n'ibyo kutaboneka bitewe na sezo z'ubuhinzi. Haboneka rero ibishyimbo byumye biboneka igihe cyose, kandi isukari yabyo iri hasi ugereranyije n'iy'ibishyimbo by'imitonore. Mbahaye urugero nanone rw'imbaraga zo kwera kw'ibiribwa, ifedora matirite ku kuzamura isukari, amatirite dezarima. Twafata nk'urugero rw'ibitoki, aho igitoki iyo kitarakomera cyane kiba gifite isukari yo ku gipimo cya 45% mu kuzamura isukari. Hanyuma uko bigenda bikomera byera byegereza kuba imineke, igipimo cy'isukari irazamuka ikagera hejuru ya 65%. Aha rero ikibazo abajije rwose ni ikibazo cyiza, kandi abantu benshi babyibeshyaho. Ibishyimbo byaba ibyumye byaba umutonore ni byiza ku barwayi ba diyabete, ndetse n'amashaza ari ayumye ari n'ariya y'urunyogwe yose aremewe ku murwayi wa diyabete.
Hari abajyaga batubwira ngo umuneke ngo uhiye ngo niwo mwiza, noneho amakuru tubona agenda atandukana.
Uko ibi igitoki kirushaho kugenda gishya cyane niko n'isukari yakirushaho kuzamuka. Ndetse niyo unabyumva, nubwo wenda kubirebana n'ibipimo by'uburyo isukari izamuka mu biribwa bitagendera kuko tubyumva biryoshye cyangwa bibishye mu kanwa kacu, ariko kubirebana n'igitoki n'imineke uko bitinda uko bimara igihe birushaho gushya niko n'isukari irushaho kuba nyinshi.
Hanyuma amata rero,
ikibazo cyo ntabwo nakimbuje neza, telefone yasaga n'icika, ariko
yabazaga niba amata nayo ari mu bintu bishobora kuba bizamura isukari mu mubiri w'umudiyabetike.
Muri rusange amata afitemo isukari ya lactose izamura ku gipimo cya 30%. Icyo ni igipimo kitagize icyo gitwaye ku barwayi ba diyabete. Ariko icyo nababwira ko nk'uko ubushakashatsi butandukanye bugenda bubyerekana, nubwo adafitemo isukari nyinshi, abarwayi ba diyabete bagomba kuyakoresha bayitondera. Ndongo bitari cyane ibyo bavuga kuyakoresha viki moderasiyo. Bagomba kuyitondera kubera ko mu mata y'inka habamo icyo bita proteine bita albumine bovine. Iyo proteine ikaba hakurikijwe prosesisi itari ngufiya, igera ahantu yangiza selile zo mu rwagashya bita selile beta zitanga insuline. Iyo rero iyo abadiyabetike bayikoresha cyane, ntago ari byiza, birushaho gutuma za selile beta zangirika. Ntabwo amata abatera ikibazo mu buryo bwo kuzamura isukari, ahubwo ni uko iyo proteine yitwa albumine bovine ishobora kwangiza selile beta. Iyo bayakoresha bagomba gukoresha make, kandi ntibakoreshe inshuro nyinshi mu cyumweru.
Twakire na Thomas. Thomas, uranyumva? Thomas?
Yego, ndabumva.
Urahagana he?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ahanini njye nagomba nse n'umushyigikira, kuko hariho ibintu byinshi dufungura mugabo kubera tutabitahura, ugahura biratuzanira ingaruka mbi. Ariko rero mu kutabitahura uhura bivugwa ko byinshi. Ugahura umwe arakubwira ngo ibiharage birimo isukari nyinshi, uwundi akakubwira yuko ibiharage aribyo bikenewe kugira bibe bigufashe mu kuronka isukari ikwiye. Ugahura baratubuza kunywa amafanta, ibiyeri ngo birimo isukari nyinshi ngo byatuma umubiri wangirika. None nabaza, none ikintu umuntu yakora kugira nimba ari igifungurwa azoza gifungura kenshi kitomutera ingaruka mbi, coba ikihe mu bijyanye n'imirire. Hama hariho n'ibindi uhura bakunda kuvuga ku maradiyo, avuga ko hariho nk'imfungurwa iyo zifunguye keshi bakavuga nk'imiceri imyumbati kari bintu bituma umuntu atakaza inguvu nibyo nabyo nk'amwe yo barabwize ku bushakashatsi yo biduha ko umuco murakoze
urakoze cyane Thomas Anastasi ni umusubizi
yego Thomas arakoze ikibazo cyiza abageze ibifungurwa byinshi usanga babitangaho amakuru atandukanye mu by'ukuri ibibazo abadukurikiye babaza usanga abantu benshi babifitiye ibibazo kubera ko akenshi abantu batanga amakuru ku birebana n'imirire usanga ari abantu baba bataranayize nuko ugasanga rero abarwayi barahura n'amakuru atandukanye arakwibaza ati ibifungurwa byiza twakwihata cyane n'imirire muranyemerera mbahe urugero rw'uburyo isahani mu diyabetike ibikwiriye kuba imeze n'ubwoko bw'ibiryo baba bakwiriye kujyaho yavuze nk'umuceri avuga n'ibindi ni ukuvuga ngo umurwayi wa diyabete muri rusange si umuntu ugomba kugira inkono ye nta nkono y'akato agira ahubwo mu diyabetike amenya isahani inkono mu rugo ishobora kuba ari imwe ariko ku isahani niho bitandukanye umurwayi wa diyabete tumusaba ku isahani ye yuko agerageza kuyigabanyamo ibice bibiri igice kimwe cya kabiri kimwe cy'isahani kikajyaho imboga muri rusange tuba twifuza ko hakoreshwa imboga mbisi uko imboga ziribwa ari mbisi turazizi harimo amashu harimo karoti harimo inyanya inyanya ariko bazimiza gato mu mazi ashyushye bakanazikuraho igishishwa cy'inyuma harimo kokombure harimo ibitunguru ndetse muri salade dushobora gushyiramo na avoka tugashyiraho indimu n'amavuta ya olive cyangwa se bikaba byagenze gutyo tugashyira kuri cya cya kabiri cyacu imboga ziteke ariko ziteke buhoro cyane za mboga zitahiye ngo zigende zihwane aho usanga ibinyabutabire by'amasukari byahindutse ibindi ni ukuvuga ngo ni imboga mbisi cyangwa se imboga ziteke gahoro za zindi wumva ko umuntu ajya kumva ko ari imijugwe imboga zikocagurika hanyuma kuri cya cya kabiri kindi cy'isahani yacu ndizera ko turi kujyana
yego
tukagicamo nacyo kabiri mu ibice bingana igice kimwe tuzagiharira ibinyamafufu bitandukanye ni ukuvuga ngo ibinyamafufu tuzashyira kuri iki gice cyacu kindi harimo umuceri harimo imyumbati harimo ibijumba harimo ibigori harimo amateke harimo igitoki harimo ibirayi ntabwo abadiyabetike bagomba kwiheza ku biryo by'ibinyamafufu ubuto gutyo uko biboneye ahubwo uburyo bashyira ku isahani ibiri buba biri ku isahani ni uruzi hanyuma ikindi gice kindi cya kabiri cyari dusigaranye ubwo biba bisa n'aho ari icya gatatu cy'isahani yacu niho tuzashyira ibiribwa biduha ibyubaka umubiri bifite poroteyine ahangaha niho tuzasanga ibishyimbo byumye niho tuzasanga ubunyobwa niho tuzasanga soya niho tuzasanga amagi niho tuzasanga amafi niho tuzasanga inyama cyane cyane izidatukura niho tuzasanga indagara isambaza no ku babishoboye tofu niho ibarizwa ibihumyo ahangaha niho abantu niko bagomba kudisipoza cyangwa se kugira kugabanyamo isahani yabo rero iyo umuntu abigenza gutya iyo urebye neza ubona ko kimwe cya gatatu nicyo kiba kiriho ibintu by'ibinyamasukari ntabwo umudiyabetike abuzwa kurya ibirayi ahubwo ukigera ashyira ku isahani ye kingana gute ibirayi ahashyira bingana gute ntabwo turi umubwira ngo ushyire ibirayi biringaniye ngo biri mu wayene oya iyo ugabanyije isahani muri bino bice umenya ibyo ari byo uko icyo nita muwayene wowe si icyo wita muwayene ariko icya kabiri cy'isahani twese twagihuriraho cyangwa se kimwe cya gatatu cy'isahani nacyo twagihuriraho twese ni ugufata uburyo bufatika mbese akamenyera gushyira ibiryo bye ku isahani muri ubwo buryo rwose icyo gihe nta kibazo agira hari n'irindi kosa abarwayi ba diyabete bakunda gukorerwa cyane bakarikorerwa n'abakagombye kubaha inama
ariko nabo biterwa nuko nabwo ari bwo bumenyi baba bafiteho bababuza kurya umunyu bakababuza kurya n'amavuta ugasanga umuntu ubuzima bwaramubihiye isaha yo kurya igahinduka nk'isaha yo gufungwa akayijujutira ibyo nabyo ntekereza ko byatuma n'isukari y'umuntu yongera kuzamuka cyangwa no kugubwa nabi umuntu agomba kuba afite isahani imbere ye yakasemo nka kuriya twabivuze maze akarya ifunguro rye rimunezeje ibiryo by'abarwayi ba diabete bashaka kubikaranga ariko bagomba kumenya amavuta bakoresha n'ayahe guhitamo ubwoko bwiza bw'amavuta bakoresha hanyuma na bya binyamafufu nabyo kumenya igice ku isahani bikwiriye kuba biriho
amavuta meza n'ayahe mumbabarire ndabona hari benshi barimo kudutegereza nagira ngo tunyere duhina ibisubizo ariko nanone birashimishije kumva amakuru yose amavuta umuntu yahitamo ni nk'ayahe
hari amavuta meza ya olive ndumva amaze kumenyerwa n'abantu benshi amavuta ya soya amavuta y'ibihwagari igihe yateguwe neza aya ni amavuta hari n'ayitwa koruza ntabwo nzi ko abantu bose bayabona ariko nibura ibihwagari olive n'aya soya n'ay'ubunyobwa ni amavuta akunze kuboneka amavuta y'ingazi nayo ashobora gukoreshwa igihe aya mavuta umuhinda kuyacanira umwanya munini cyane amavuta akoreshejwe acanirwe ku muriro mukeya kandi ntacyo igihe kirekire ntacyo aba atwaye umurwayi wacu rwose kurya ibiryo bimuryoheye ni ikintu gikomeye
kandi ndibwira ko ubwo n'uwaba atarwaye nawe byamufasha akurikije uru rugero
ni rwiza ku muntu wese nubwo yaba atarwaye cyane nko mu rwego rwo gukumira ibiro byinshi
twakire na Jonas uranyumva
yego ndakubona
nyarutse akabazo kawe
ndumva mwadondaguye izo ndwara z'abarwayi ba diyabete muranavuga ngo n'amavuta ngo bukoresha nkaca numva rero ayo mavuta muvuga nk'ayo nkunda kubona abantu dufate ba ruguru ba bantu usanga ari abirimizi kuko diyabete icyo nabonye na ruguru mu ntara za ruguru iriyo abantu babirimizi nyine bato bato barayirwaye ayo mavuta umenga ntayoboronka kuko arazimbye rwose none ni rero buca bakoresha ubundi buryo nk'ubuhe kugira bamere nk'abirinda uwo muvuduko w'uko yoguma igwirirana cyane rwose ikindi kibazo bazakubaza barakunda kuvuga ibijumba ko ngo nabyo ngo bimuha mu isukari nyinshi cyane byoba ari byo nabyo birafite ingaruka kuri iyo ndwara ya diyabete
urakoze cyane Jonas Anastase mumusubize muri makeya kugira ngo twakire n'abandi
yego Jonas arakoze ari amavuta arazimbye ntagakunda kuboneka nibyo koko ndabyemera abantu batuye ahantu cyangwa bafite ubushobozi bukeya bwatuma badashobora kubona ariya mavuta tubagira inama yo gukoresha nk'ibiribwa n'ubundi by'ibinyamavuta tuvuge nk'urugero guteka ibiryo bakongeramo ubunyobwa kongeramo soya se kuko nazo zibamo amavuta ahagije no kurya avoka ibyo byose bishoboka utayobonye amavuta wongera mu biryo nka kuriya mu buryo busanzwe bwo kuyateka ushobora gukoresha ibi binyamavuta yabajije n'ikibazo ko ibijumba abantu bakunda kuvuga ko biba mu isukari nyinshi cyane akenshi ibijumba nabyo bibarirwa mu biryo bifite isukari igereranije aho bigira icyo bita indekisi gilisemike iri kuri cyangwa se igipimo cyo kuzamura isukari cyabyo kiri kuri 55% ntabwo rero ari ikiribwa kibi ku barwayi ba diyabete ahubwo ni cyiza bigira isukari nyinshi bitewe n'igihe bimaze rikuwe iyo ibijumba bigikurwa isukari yabyo biri kuri kiriya gipimo ariko kwa kundi babishyira ku zuba bikazahinduka imihonge bikazana isukari nyinshi hari aniho biba ari bibi ni byiza ngo umurwayi wa diyabete niba agiye kurya ibijumba amenye ati ni ibijumba bitamaze igihe kirekire ibyo umuntu aje kubireba kuba yareba ko ibijumba bimaze igihe cyangwa bitamaze igihe naho ubundi ni ikiribwa bakwiye kurya batikanga igihe cyose ari ikijumba kitamaze iminsi cyangwa se kitanitswe kuzuba kugira ngo cyongere isukari.
Ikibazo rero ni uko abenshi bikundira ikijumba iyo babifite bakunda ikijumba gihonze nyine cyanditswe kuzuba kiryohereye.
Ubwo rero urumva ko ari inama abagirwa.
Murakoze cyane, ubwo turabisobanukiwe. Ye twakire na Louis Michel. Louis Michel uranyumva? Ye urakoze cyane, umeze ute mbese?
Yewe nubundi ngiye kurya imiti mu kanya nageze kwa muganga ariko ndumva hari akagenda kajya mu gake gake.
Nuko nuko. Ye akabazo kawe.
Ntiwafite utubazo tubiri yewe. Yatubwiye ku bintu by'ibinyobwa yatubwiye rwose ariko arahana atazi agatoki nk'abanyarwanda n'abarundi tugira inzoga zacu z'umwimerere zaza zipfunikirwa nk'urwagwa nk'amarwa iriya nzoga ntaki iyo nkwe numva nta mutobe urimo rwose mbega muri ziriya nzoga nazo hari ikibazo cyaba kirimo. Akabazo ka kabiri njyewe nkunda kubaza ziriya ndwara kera ziriya ndwara za diyabete n'ibyo byose ntabwo zabagaho rwose muri iki gihe nibwo zirimo ziyongera. Mbe muganga ziriya ndwara ziraterwa n'iki? Mbe muganga iriya ndwara ya diyabete nayo ishobora kuba muri za zindi zanduza za zindi bita zimwe zandura umuntu yanduza undi nazo zirimo. Urakoze cyane muganga.
Ndagushimiye Louis Michel kandi ubwo tukwifurije gukira ubwo burwayi urimo.
Murakoze cyane muvandi, urakoze cyane.
Nimusubize Louis Michel.
Arakoze Louis Michel. Arabaza ati inzoga zacu za gakondo ntabwo nazidomyeho agatoki. Avuga urwagwa, ntekereza ko n'ikigage nacyo kiri hariya. Ikigage kizamura isukari ndetse cyane bitewe n'uburyo amasaka aba yatunganijwe y'amamera isukari yayo iba yazamutse. Ntabwo rero ikigage ari cyiza ku barwayi ba diyabete. Inzoka y'urwagwa ndetse n'inzoka yose ntabwo ikibazo twayitaho cyane ku badiyabetike ari uko izamura isukari gusa, ahubwo nubwo isukari yaba ari nkeya yangwa kumva ntayirimo ariko alukoro ubwayo yo mu nzoga yangiza imiyoboro y'amaraso y'umurwayi wacu wa diyabete. Ibyo kandi tugomba kubimurinda, imiyoboro igomba kurindwa kugira ngo atagira ingorane zo kwikururira n'indwara y'umuvuduko munini w'amaraso no kwangiza umutima ndetse n'umwijima we n'impyiko zari zisanzwe zihanganye no kurwana n'isukari tukajya kuzongereraho no kurwana na alukoro. Rero inzoga twayirinda nk'abarwayi ba diyabete kubw'ubuzima bw'imiyoboro myiza yacu y'amaraso ndetse n'ubuzima bw'umutima, kuko isukari ubwayo biri mu byangiza yangiza, kongeraho rero na alukoro birushaho kuba bibi. Yanabajije ko avuga ati diyabete kera ntayabagaho, ubu ngubu biri kugenda yiyongera, ndetse muri iki gihe twayifata nk'indwara nka ziriya zose zandura. Diyabete Michel ntabwo ari indwara yandura, ni indwara iba mu ndwara bita maladie chronique no transmissible, ntabwo ari indwara yandura. Ahubwo impamvu iri kugenda ifata intera muri iki gihe, ifite intera muri iki gihe ikomeye, aho bigaragara ko nibura miliyoni 125 z'abantu ku isi bayifite, ndetse ikaba yica umuntu umwe ku isi buri masegonda 6, ikaba irusha igituntu na sida na malariya kuba ihitana abantu benshi ku isi. Ni indwara rero iri kugenda yiyongera ku mpamvu zitandukanye. Ndavugamo zimwe zose hari sindi buzivuge, ariko ndavugamo nk'ikintu cyo kuba abantu bakoresha cyane barongereye uburyo barya ibiryo bikorerwa mu nganda, ndetse bikaba binakorwa cyane kurusha uko mu gihe cya kera byari bimeze. Ibiryo bitunganyirijwe mu nganda akenshi bitakaza umwimerere wabyo, hanyuma ugasanga tuvuge niba ari umuceri bahuye mu buryo busanzwe basekuye bakagosora, ufite igipimo cya 50% cyo kuzamura isukari, mu gihe uriya wahinduye umweru wanyuze mu ruganda ugira igipimo kizamuka kuri 75% kugeza kuri 80%, ndetse bishobora no kurenga. Uko ibiryo rero birushaho kugenda bica mu nganda, ni ibiryo birushaho gutuma amasukari yacu azamuka. Ikindi nanone uburyo abantu bakoreshaga mu gukora siporo batanabizi, wenda kugenda n'amaguru ugenda bugabanuka bitewe n'uburyo abantu bajya gutura mu mijyi bava mu byaro. Ibintu bya exode rirari bigenda byiyongera cyane kuva mu mijyi mu byaro, abantu bajya gutura mu mijyi. Bahagera hakaba n'impinduka zitunguranye cyangwa zihutiyeho chandroma buriste ku birebana n'imirire yabo. Bakibona barya ibintu byo mu nganda cyane kurusha uko babiryaga bakiri mu cyaro. Bakibona barya amavuta menshi, ugasanga bazanye n'umubyibuho ukabije nawe ujyana n'ibyo bintu. Ibyo rero bikaba byazamura uburwayi bwa diyabete. Bibona imirimo y'amaboko igabanuka, bakagenda barushaho kuba sedanteri cyangwa abantu bakora bicaye. Ibyo rero nibyo bikongera igipimo cy'abantu bagenda bagira uburwayi bwa diyabete. Hari n'imihindukire, imihindukire y'ikirere ndetse na stress cyangwa se ibintu birebana no guhangayika no guhangayikishwa n'ubuzima tubayemo. Stress nayo ni ikintu gikomeye mu kuba yatera uburwayi bwa diyabete. Umubyibuho ukabije nawo ugendana n'izo mpinduka zo kuva mu bukene abantu bajya mu bukire nazo zishobora kongera diyabete. Nk'uko tubibona rero muri raporo z'umuryango w'abibumbye ukomeza kutwereka yuko ibihugu biri mu nzira y'amajyambere n'ibi bihugu byacu nyine biherereyemo umuvuduko wa diyabete ariho uri cyane kurusha mu bihugu byateye imbere. Ni ukubera izo mpinduka chandroma socio economique zihaba zigahindura imibereho y'abantu, mode de vie zigahinduka, bikagira rero n'ingaruka mu kuba hari indwara zituzanira.
Abenshi ntibakigenda n'amaguru, baratega moto, baratega amagare, baratega imodoka. Naho kera umuntu yakoraga siporo ye agenda n'amaguru. Twakire na Joseph. Joseph, uranyumva?
Ndabumva.
Wakoze kutwihanganira rwose, mbabarire. Ikibazo cyawe urahagana he mbese?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Ingaho bazi?
Ndamukirize uwo mutumire.
Barakumva.
Akabazo nshaka kumubaza, urabona ko bavuze ku bijyanye no kwitwararika ku biryo birimo amasukari kugira ngo bitaba inkwezi y'amarere kuri iyo ndwara ya diyabete. None nk'abari abantu bakunze kurya ibintu by'ibisheke, turazi ko ibisheke ari byo bikorwamo amasukari, ese byo ntabwo byazagira ingaruka mu gutera diyabete? Aho akabazo kanjye nako murakoze.
Urakoze cyane Anastasi. Igisheke cyo kiba kivuye mu murimo.
Yego, arakoze ku kibazo cye. Igisheke ntabwo ari ikiribwa abadiyabetike babujije gukoresha. Uko kiba kivuye mu murima bagiciye, abadiyabetike babasha kukirya nta kibazo, ntabwo kizamura isukari ku gipimo kirenze 60%. Impamvu rero isukari yo yavuye mu bisheke ibizamura ni ukubera za tretoma cyangwa se ya mirimo uruganda rukora kubicanira ku muriro uri hejuru, bigahindura ubutabire bw'igisheke kikagenda kizamura isukari cyane aho kugira ngo kigire isukari isanzwe. Donko gutakaza umwimerere kw'ibiribwa bituma bizamura isukari. Igisheke ntabwo ari kibi ku barwayi ba diyabete.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dukomeze no twakira Bosco, uranyumva?
Urabumva sa.
Urahagana he?
Kigali mu Rwanda.
Baza akabazo kawe.
Njye nashaka kubabaza.
Yego.
Kugira ngo ibimenyetso biranga umuntu yirwaye, kugira ngo umuntu abe yirinda cyangwa kugira ngo umuntu abashe kubimenya, umuntu arindira
kugira. Hari ibyo yari amaze kuvuga ibimenyetso bisa nk'aho ari impuruza kugira ngo umuntu amenye ko yaba ayifite.
Ntabwo nari hafi ya radiyo.
Ntacyo, reka gusubiremo muri makeya. Urakoze cyane
Bosco, urakoze. Twari twabivuzeho
ibimenyetso mpuruza bishobora gutuma umuntu ajya kwa muganga akeka ko yaba arwaye diyabete cyangwa se nubwo yavuga ati ndarwaye hari ikintu kitagenda, hari uko kujya kunyara inshuro nyinshi ku munsi ndetse rimwe na rimwe akaba yanajyayo atananywe cyane. Gusa ku murwayi wa diyabete we aranyara kandi anyara kenshi kandi akanywa amazi kenshi, ashobora no kunywa na litiro 20 z'amazi ku munsi ari nako agenda ajya kunyara inshuro nyinshi. Agira inyota ajya kunyara kenshi, arananuka, ashobora gutakaza ibiro mu gihe gitoya, arasonza, ashobora kumva afite intege nkeya kuko irasukari nubwo ibiri nyinshi mu maraso ariko ntabwo umubiri uri kubasha kuyikoresha. Ubona ko uruhu rwe rusa naho ruba rwumagaye n'iminwa. Hanyuma kandi ashobora kugira ikibazo cyo kugwa muri koma, aho ngaho biba byarenze ako nibura ibyo bimenyetso mvuze by'ibanze. Ashobora no kumva afite isereri, kureba akabona mu maso hajemo ibikezikezi by'umweru, akabona agize umwanya muto wo kutabona neza. Ibyo n'ibimenyetso simusiga, n'ibimenyetso nkuruza bituma umuntu adashobora kwicara atagiye kureba muganga.
None hari icyo twari twamaze kuvugaho mu kanya kijyanye n'ibishyimbo, ibishyimbo byumye. Mwavuze ko ari byiza. Ariko kandi tukabona ko bya bindi twavugaga ngo ibintu bimaze igihe, ibijumba twabonye ko bimaze igihe bikaba byagiye bizana isukari, isukari ishobora kuba iba yazamutse. Ibishyimbo byo iyo bibitse tuvuge nka bimwe bita ngo ni ibigugu, ibishyimbo biri mu mitiba cyangwa se mu ahandi babibitse bikamara igihe kinini, nk'ibyo bagurisha mu maduka ntabwo umuntu abazi igihe bima bimaze. Hari ikibazo bitera nabyo iyo bimaze igihe kirekire?
Hoya, biriya nta kibazo bitera. Izo prosesisi zireba ibiryo bimwe bimwe, ntabwo ari ibiryo byose. Ni ukuvuga ngo ibishyimbo byumye, amashaza, icyo ni ikibazo cyiza, ntabwo byo isukari yabyo izamuka bitewe n'igihe bimaze. Ahubwo nk'ibijumba twarabibonye byurikize uyu munsi wabikuye uko byari biryoshye kuko bizaryoha aho bishyize ku kazuba nyuma y'icyumweru. Ibyo ni byo bita hari prosesisi enzimatike ziba zibera mu biryo, zigenda zihindura ya mido zikagenda zigira isukari y'ubundi bwoko irushijeho kuba iryohereye kurusha uko byari bimeze bwa mbere, kimwe no mu muneke no mu mbuto zitandukanye.
Naho mu matasi ya mata y'ikivuguto twavugaga yoko nayo bayatereka kamara igihe, nayo hari ibihindukamo iyo hari ikibazo yatera?
Kuko amata amara iminsi, ni ukuvuga ngo lactose yo mu mata y'inshyushyu na lactose yo mu mata y'ikivuguto, ikivuguto lactose irushaho kugabanuka, hagenda hazamo fermentation lactique bituma isukari yo mu mata y'ikivuguto igabanuka ugereranyije no mu mata y'inshyushyu.
Ibyiza rero ni ukunywa ikivuguto
rusange uko byagenda, amata isukari yayo yaba ikivuguto yaba ari inshyushyu ni isukari idateye ubwoba ku murwayi wa diyabete.
Yewe, ni ibintu mwatusobanuriye ni byinshi cyane kandi ni byiza, ariko kandi ndumva turacyafite inyota. Ndibwira mutwemereye mwazagaruka tukongera tukaganiraho no kwigaburo risanzwe, kuko hari byinshi cyane numva abantu bungukiye muri kiganiro. Muzatubonera kandi kanya?
Ni mu nkenera rwose, nzabitaba nta kibazo.
Kuko ndabona hari ibintu abantu bitiranyaga, umuntu akibwira ko ari ikijumba gihonze kirimo agasukari kiryoshye akumva ko aricyo kigenda neza mu mubiri kandi kiri bumufashe, ariko kandi arimo yica.
Harimo ikindi kintu abantu bakunda kwibitaho, ni kitwa wotameloni cyangwa se pasi. Wotameloni nayo iri mu biryo bizamura isukari mu buryo butari butoya.
Nibyo,
izamura hafi ku gipimo cya 75 ku ijana.
Kandi irimo amazi, abantu bayikundiraga kwinamara n'inyota, kumva ko hari n'amazi agiye mu mubiri.
uko rero ntabwo twatandukana nakibabwiye nacyo kuko ari ukuntu abantu uko bumva ibiryo mu kanwa bimeze uko babona biteye bakagenda babiha ubushobozi bw'ubutabire bujyanye n'uko fizike yabyo imeze uko bisi inyuma akumva ko iki kirya gisa gutya ari ikinyantege nke ariko ntabwo ariko biri nk'urugero ibirayi tubiriye nta sukari twumva ariko ibirayi izamura kurusha pome pome iyo tuyiriye twumva ifite isukari
reka mbashimire rwose hanyuma ubwo tuzongera tuganire kuri ibi biribwa murakoze cyane
namwe murakoze jeni kandi barakoze abaduteze amatwi
nanjye mbashimire mwese abaduteze amatwi n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma engineer Skip Charles na Geoffrey Mutagoma yakiriye amajwi amatelefoni yanyu adufasha no kubuhanga bw'ibyuma kubagezaho iki kiganiro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi kuri mikoro mugire mwese ubuzima buzira umuze naho butaha.
Dushimire Eugenia Mukankusi aje kudushikiriza